Zombieance Congo on WRIR. Let's start the next setup with some Joe Nolo. That last LP, by the way, was a Japanese LP on the P-Vine Pili Pili label. Let's hear a Japanese CD now of Congolese music. This is Joe Nolo featuring the guitar work of Papa Noel, believe it or not. Name of this CD is Nazareth Arigato, or Merci. And the name of the song we're going to hear is Reviens, Chérie.
Nakosani kokufa mpona yeba moto alinginga Kelina yo ya magie, pour ça la na bongote bobo soni, kato ba misala komo la na yo, baby ngoto lingana ah soni soni mama, soni mama manyama. Solola, yes, Macayo, yo se cacae, ya no bacae, yo no bacae, mamu te manama pasi, mama. Casina bomba la cacosola, puelo lendo la naya do moto. Casina kende kina pasi, ele kina kilo, mamu te manama. Yangwe luki kufalanga yo, flema luki liwalanga. Pena kolo bala bala langa, balo bala bala bako bota o. Boiti kala lokola vaccin ya deception, ya famina nga. Wonko kona bango chwa muna kaboye, mwasi alinga katu na kaiba filme. Mena lula kie ya tro
Bo oh, Papa Noel hein? Papa Kulutu Mete langa ilo kwa honka Trojo
Mena lula kie
Thank you. Chat, bébé chat. Goûtez, goûtez. Mon amour des.
About some new music, here's a song called Prière du Soir from Lhasa Lakolet Pembele from his new CD, Influence. Like this CD a lot.
Tous les fleurs se jettent dans la mer, mais la mer n'est jamais remplie. Nos collants de Michuri l'éclairaient, Kamata Mamazinate, Yatouni nous Fernand.
Baby, don't go yet, Mokili.
la mokili loko la pepe nivale
Zina di love E si ka moto ilaraka
imagine if you could just pick up the phone and call politicians, diplomats, scholars, or artists and ask them whatever's on your mind. On Talk of the Nation, we give you the chance to do just that. I'm Neil Conan. Join the conversation weekdays on Talk of the Nation from NPR News.
Monday through Thursday, 2 to 4 p.m. on WRIR LP 97.3 FM.
And you're listening to Ambiance Congo on WRIR 97.3 FM. And broadcast at WRIR is made possible in part by VCU Arts and the Virginia Center for Architecture, ica.vcu.edu. And you can follow our track list at www.wrir.org. My name is Dowdy. I'm here with you every other week, bringing you 2 hours of Congolese music. Hope you've been enjoying the program so far. Been trying to play a lot of the music in the last 15, 20 years. And I'm going to go back in time in this last cut. Oh, well, let me tell you what that last one was. Excuse me. That was Le Grand Patriarche Vikirish from his CD. Came out a couple years ago called Rien ne sert de courir. We heard the song called Emérite. Before that, nice new CD from Lassa Lacolette Pembele. New CD called Influence on the Diego Music label. We heard the song called Prière de Soir. And that CD's got like everybody who's anybody playing on it. It's a great CD. Highly recommended. Let's go back in time, as I said. We're going to hear an LP now from Congo Brazzaville, from Nkunku d'Oliveira. Old LP called Afro Rhythms Present Oliveira Nkunku. We're going to hear the song called Ba Ingakangai.
Oliveira, en direct de Panama.
Jalousie. Et là, Kina lumuka na kwende, ena malia.
right. That was the group Kin Twenisukisa from a self-titled LP. Came out in about 1977, I think. We heard the song called Monzuma off of that one. Before that, Nkonku d'Oliveira from an LP, Afro Rhythms Present Oliveira Nkonku. We heard the song called Ba Yingaka Ngai here on Ambiance Congo. Going to play one more nice oldie for you. This one from 1966 from the group Los Nicolos. We're going to hear the song UU from a LP on the African label called Merveilles du Passé, Los Nicolos. Here is UU.
Dimanche tokutani na sengi yo confiance na luli yo ya solo kobangisi ki amitié kasi boni ya lelo sango eke imboka oyo yangai na yo no komine se fiancé oyo ndeli solo. Mwana ya mami watsa oyele lona monde nangai yoka na koyebisa yo mo baby si ba chance ya bombengo ba chance ya kofanda nangai oh you oya mwana yone kuse na boyengo lisano mape. Sango se sango na biso, fiansa yo be makasi, ni bala toko sala, nambole koya, oyondelo kuta. Oyoyo ya mote ma mwangai, na boy fantasia bolingo, na lo kaki yo na la kaki, e la kate, na linge na yeba, tina nini. Panzi sangolo kuta, oh yoyo ya mabanzo manga, oh yoyo ya mwana moke, kaina kotuma, mwana nini, samuniki, iki mamu mono mekusa lange, ay yoyo. Na boy fantasy bolingo, na luka kiona na kaki tela katre, na lingi na yeba tina nini, samuniki, iki mambo muno mekusa lange, ayoyo.
Se ala mulu oyo ekomisa basusu bana bake motema soki ngongala mule koki mwaye kaka te opekisa ye atako lelo kangi motema na yo akotinda yo kaka epai aponi ye motema mpe nasi napesa mama nkombo na yo natanga na bebi nzambe akela yo seli apona nsolo mokolo ya bopemi bolingo ekomi na suka tina nini na bomba nakolinga yo sheri ponsia nakopesa motema sembala moko oyo bakosengilia yo totika na mpasi ya pamba yanga na yo selibala nasala suwa sela tina mbote oyo nalingi te tokabola ngai na moto nasala suwa sela tina kitoko oyo nzambe atindela ngai na se yo na ngondo maria bokokani mafonsina mama lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma soba boye yoyo mpona zanga ta maloba obiso na yo mama fonsina mama lobela ngai nini ye osala ngai mpona koma soba boye yoyo mpona zanga ta maloba obiso na yo nabeli bongo mama bo mama nakoti tikumbi ye nzambe oseli ye yaka obikisa ngai na pasi oyo yaka olongola ngai motete ya basouffrance otikela ngai ye alponsine
mama
lobela ngai nini ye osala ngai mpo nakoma zoba boye yoyo nazanga ta maloba obiso na yo nga nazangi maloba o mama
ponton la belle
nga nabangi koloba na yo
akaka
otianga wapi yo mama osalanga nini oseli olesanga nini e mama bakitatalelanga likambo oyo ngai wayo mwana na bandi kominyokwama mwasi oyo atambwisi ngai moto mama nayebi te naloba nini seli nakomi ndenge yaka obikisa ngai na pasi oyo yaka olongola ngai motete ya basusi okumbisa ngai ye aselie
mafonsina mama lobela ngai nini ye osala ngai mpo nakoma soba boye yoyo mpo nazanga ta maloba omiso na yo
show
ebongo eske likamango etali yo
Monica. fantine mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma zoba boye yo yo eh bona zanga chama loba o miso na yo ngala zangi maloba o mama ngala bangi koloba na yo osala ngai nini oteli O tianga wapi o mama
Kocho kocho
O salanga nini yeye Makita yo kelanga likambo yo mama ye Ngai wayo mwana la bandiko minyo kwa mama ma.
Show, show
Naloba nini ngala komi denge po nalabu Kolinga mote zalinde lisumu na yeba e
eh. Oh, okiango okay,
Yaka obiki sanga ilapati hoyo Yaka olongo langa imotete ya basu pons Otike langa ye Ah, selye eh.
Mama fonsine mama lobe langai nini ye Osa langai Bona koma soba boye Yo yo ye eh, eh. Bona zanga chama loba, omiso na yo
Nabeli bongo mama
Yee-hee.
Nabeli bongo mama
Mwana te
Nakoti chikumbie
Onfonsia
Napako lingola na njotoe Kobi malanga ekomi ya soni mama Singezo la ve tubila munuwe Singezo la ve sondila munu mama Obangi mezo lange sola yanyo Singezo la ve tubila munu mama Ah selie
Mama fonsine mama lobela ngai nini ye Osala ngai bona koma zoba boye Yo yo eh eh Bona zanga chama loba, omiso na yo
Mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma soba boye yo yo eh eh bona zanga chama loba omiso na yo
Mama fonsine mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma soba boye yo yo eh eh bona zanga chama loba omiso na yo
Nabeli bongo mama Oh mama, na koti chikumbie, sambe oselie Yaka obiki sanga ilapati hoyo Yaka olongo langa imotete ya basu frans Otike langa ye Alponsine
Mama fonsine mama lobe langai nini ye Osa langai, bona koma zoba boye Yo yo ye eh, eh. Bona zanga chama loba, omiso na yo
oh, Ngala zangi maloba o oh mama
Ah, ponton la belle
Ngala bangi koloba na yo
Agata
O oh, tianga wapi o oh mama O oh, salanga nini o seli eh. O oh, le sanga nini e mama Makita tale langa likambo hoyo Yo mwana la bandiko minyo kwa ma Mwasyo ya tambu isinga imoto mama la yebite Nalo bandini selila komidenge
yaka obiki sangai la pasi oyo yaka olongola ngai motete ya basusi okumbi sangai ye aselie
mama fansi na mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma zoba boye yo yo ye bona zanga tamaloba omiso na yo
show
in the background, the 45 RPM version of Osalangai Nini from Le Bantu de la Capitale. See you again in 2 weeks. I enjoyed the program today. I hope you did too.
Mama lobela ngai nini ye osala ngai bona koma zoba boye yo yo ye bona zanga tamaloba omiso na yo
ngala zangi maloba o mama ngala bangi koloba na yo osala ngai nini oteli o tianga wapi o mama
kocho kocho
osala ngai nini.